possible.
Yeah. Got the music on this one.
It is black on the beat.
Wala sijui vini likukosea, waka kujaza upepo ghafla ukapotea. Hata sielewi kivipi utajitetea. Si unapata gara kuona na nyenyekea. Sina taa, mwanza wananicheka. Yani mpaka dadako kazi zina na bed kwenye mikeka. Nikitafuta kipato, moyo kipima na umi. So kama na kupima nani, ndo mana mimi nangangani. Haraku niona nani, unavyo goma navyo fosu naumiza mambo mbaya. Umeniweza swezi toka nikose mambo faya. Hold my hands, nakupa mikono ishike. Hold my hands, yani nikufanye we mke. Hold my
zeze. Ufundi wa mapenzi nyongeze. Oh, ama nikutekeze. Mwenzako takulala silali, usiku ni mawazo dali. Umenilambisha asali. Hold my hand,
moyo kipima naumi. Toka mana kupima nani, ndo mana mimi nangangani. Haraku niona nani, unavyo goma navyo fosyo naumiza mambo mbaya. Umeniweza sweti toka nikose mambo mbaya.